pantalón.
Emina ngiyakhumbula ungitshela ukuthi asisoze sahlukana. Futhi ngiyakhumbula lolo suku xa kuphuka inhliziyo yami. Ngicela wazi mina ngisakuthanda. Uhlala wazi ukuthi mina ngisakukhumbula. Sithandwa sami. Uthando lwakho luphelele mawuna. Soloke wahamba ngihlale ngikhumbula. Azonke izinto wazisho sizanokuthi zibuye sonke sithandwa sami. Ngicela ubuye uhlale nami. Ngiyazidali oh sesahlukana. Ngicela uphuhu. Sahlukana futhi ngiyakhumbula lolo suku xa kuphuka inhliziyo yami. Cela wazi mina ngisakuthanda.